Mulengera bakumi ku geti bwe bakyakala engoma yange basanyusiza warate chamulanza wangarabi simanyi mwe baganda bamanya atape mwambala nkunamya ojagala manya obusambi bwobutwalirani laba sikali akuddegeti katuganga wa mutanda bannange mulabye nnyo abasajja bannange mwe batalina amakanzu ffe tubaleseewo I'm gonna go to the end. I'm gonna go to the end.